ndagona
amai kumudza kufusa monanga koma wachona udzabwera kuriti
exclusive from zambianteams.com
amai kumudza kufusa monanga koma wachona udzabwera kuriti ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera
Gunduzana zina langa ndine Gunduzana mavuto ndiye mutu wangani amai kumuzi msalire kuno ndikali moyo sindina mwalire zindu chabe ndiyeza ndivuta izafika nthawi ndizabwera koma pakali pano muyembekezeko kuno kulusaka ndikhalira mavuto tsono ndimupemphani muzindipempherera kuti chauta nditsogolere njira njira yobwerera komweko kuti ndikakhale pamodzi ndi makolo
amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuliti amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuliti ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera kurusakani zina chabe musaone wanthu wachona nkukalira mavuto inu zichina chimawavuta kumadotira sipoti yobwerera kumudzi sikuti zitimakumbuka makolo makolo inu tidzabwera kumweko ise makamaka zinthu zikaenda mungaine kwaine ine nitsabwera kumweko ni mavuto chabe yamene ine yalengetsa kuti ine ndichona ni mavuto chabe yamene ine yalengetsa kuti ine ndichona amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuriti kuno amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuriti kuno ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera ineyo nikungo aya nkagurusa kakuna nzovuta zifunika kukonzekera inu
amama kwanu ni wanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera kwathu komweko
amama kwanu ni wanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera kwathu komweko
oh amama kwanu ni wanu amai mutengo mudala kanjoka
a PSP production is canard
from zambianteams.com
amama kwanu ni wanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera